majita ngipela sihambe sophila kamnandi. Majita falani umnyango ngakhohlwa amaglasi. Manithi nesamini ahamba ngikela ngangikaphi. Sohamba sonke, sohamba sonke. Majita ngipela sihambe sophila kamnandi. Majita falani umnyango ngakhohlwa amaglasi. Manithi nesamini ahamba ngikela ngangikaphi.
Sonke fera move on my way. Yimilona ngifisa ngikhanda lokhezi. Saka nehlathini bangani namafake. I take what I take if I leave it okay. I'm curious nigga with my flow now. Leben sata kancane then I blow up. Straight talk on the face. Every month I'm getting paid. I put my team on the mail. Yeah, I'm chasing dreams to get the fame. I'm elevating to the top now. I'm doing well as your face. They didn't know I'm gonna rise up. I swear to God I kill the game. I'm at the bullet that I played. Now niggas know my name. I'm everywhere you go, but I'm no empty end. I'm working all my clothes, trying to copy then you fail. You better check these flows. I swear my nigga I'm such a flame. The girl is screaming non-stop. Guess what I put in the game.
Majita ngipela sihambe sophila kamnandi. Majita falani umnyango ngakhohlwa amaglasi. Manithi nesamini ahamba ngikela ngangikaphi. Sohamba sonke, sohamba sonke. Majita ngipela sihambe sophila kamnandi. Majita falani umnyango ngakhohlwa amaglasi. Manithi nesamini ahamba ngikela ngangikaphi. Sohamba sonke, sohamba sonke.
Sohamba sonke fune buzo zikon. Kufike nepoundi nami ngizobe on. Legendi wakhona utekele logom. Ithuso phala meso ngikwebu ntando. Izi gidisa marandi sekon. Izi tindihle buka ngishaya ingoma. Ayi gidiswe nakesha ihlombe. Izi gidihlunga nami ngeke ungikhone. Ngifela kubona ngengoma njengesosha. Kukhala amafenze steji mese ngosha. Ibize zami ijave nashaya ivosha. Buye ntambami studio shaya ingoma.
Deadly flow ngana.
Bangfetcha rich and zoba kill amagoda.
M-O-A-S-I dance.
Akukho senje umsebenzi wendoda. Inkingi kuludaweni. Swasani dombola. Kanti bafile nasendaweni. Iyona lendoda. Bathi ngakuphinde ngakwenze ekuqaleni. Wakhala amasosha. Hlehlisa ibhuda bone kushunquthula. Isigubhu salesi kalu buzuvuzulu.
Majita ngipela sihambe sophila kamnandi. Majita falani umnyango ngakhohlwa amaglasi. Manithi nesamini ahamba ngikela ngangikaphi. Sohamba sonke, sohamba sonke. Majita ngipela sihambe sophila kamnandi. Majita falani umnyango ngakhohlwa amaglasi. Manithi nesamini ahamba ngikela ngangikaphi. Sohamba sonke.